7 Heaven Music. Man, I bless it, I put it down so we should know what we know. Nachi, alongside Guardian Angel, the man I want to talk in about Majua. Ooh, Shaka.
Majua, ya liyo moyoni wako. Shadai, tena nafuta machozi yako.
Dunda, machozi yanakutoka. Mungu ana plan na wewe, usiwe na hofu wewe. Aliko kutoa ni mbali, unakoenda ni mbali. Jifunze kuwa na imani, kuwa na imani. Subiri, subiri ya kwa imani. Hautodumu kwenye hali. Ahadi zake hazidumiki milele. Hali zote Mungu yuko na wewe. Ahadi zake hazitumiki milele. Milele, milele.
Najua yaliyo moyoni mwako
Shadai,
tena nafuta machozi yako.
One time and this time, what about the sangilia, sangilia? On the saralia, sanai. Hey, I wish I were a kapata mwana. Mungu amesikia, ombi lako amesikia. Mungu amesikia, ombi lako amesikia.
Najua yaliyo moyoni mwako.